Kuyinhlanhla ngempela kubuya echabenakele kulokhu kusa ngiyamangala nje umfowethu Neville ushilo ukuthi abaningi abakwazi ukuzwa emuva lapho ngingangizwa kahle impela manje emuva lapho na kulungile na kulungile ngimncane ngakho ngifanele ngenze umsindo omkhulu ukuze abantu bazi ukuthi sengikhona ngakho ngiyakhumbula ngezinye isikhathi ngenkathi ngangisebenza emisebenzini yomphakathi futhi ngangikhuphuka isitebhisi futhi ngangivamise ukugqoka izicathulo ezinkulu kakhulu ezinezipikili ezinkulu kuzo ngibuya ekuhambeni kolayini abakhulu bakagesi futhi ngangikhuphuka ngezitebhisi nonkosikazi iHolt ongumngane wami owayekusishipoti nginesiqiniseko ukuthi umnumzane Githa laphaya angamazi kahle kakhulu ngakho wathi Billy wenza umsindo omkhulu kakhulu ube ungumfo omncane kakhulu ngake ngambona ngiqabaza lezi zipikili ezinkulu nginyoka ngiyeza ngezitebhisi ngathi awu Edith ngimncane kakhulu kumele ngazise wonke umuntu ukuthi sengikhona ngenza umsindo omkhulu kakhulu awu ngisanda kungena ekubizweni umfowethu Neville ungitshele ukuthi umngani wethu ulungile umfowethu Roy Robertson njengoba engekho enkonzweni kulokhu kusa endabeni yokuthi uyagula okwakhe ube nezinye eligcwalisiwe libangele ukuthelelana ngesifo lase limbangela umkhuhlane othile futhi ufanele akhishwe lona ngiyacabanga masinyane
And Roy has been
No Roy belokhu njengobaba ngithi lapha futhi siyamthanda futhi ngithe futhi Roy ngiyangena manje emizuzini embalwa nje kule nkonzo ngathi ngizocela ibandla ukuba sonke sikukhulekele kulokhu kusa lakusasa uma eseyangale ukuba abena lokhu kunakekelwe izinyo selikhulela tsheka noma ukuthize kugcwaliseke ngokungesikho futhi bafanele bakusike bakukhiphe bese belikhipha Mfethu Roy, ungumakati bona njengoba nonke nazi, ovela empini yomhlaba yesibili. Oke wadujulwa nje waba yizicucu futhi ukube bekungesikho kulunga kukaNkulunkulu ngabe akaphilanga ngisho nokuphila. Wayaliswa phakathi kwabafile isikhathi eside, izingalo zivithikile ngaphakathi lapha nemilenze ivithikile, nayo yomibili imizwa emikhulu ifile. Nodokotela wathi uma engake aphile akayikuphinde ahambe ngisho. Nesinyathelo ngomusa kaNkulunkulu sebenza nsuku zonke enombela naye yonke into uNkulunkulu ube muhle kuye ngoba uyindoda elungile futhi siyamthanda futhi thina asikakabi inhlobo uma siphila ngokulungile lokho akusho ukuthi sigumekile ezinkingeni ngokusobala kuchaza ukuthi zonke izinkinga zibhekiswe ngakithi ngokuba ziningi izinhlupho zabalungileyo kodwa uNkulunkulu umkhululo kuzo zonke yileyo ingxenye enhle kakhulu ngakho sizocela umkhuleko okukhethekile nje kulokhu kusa ngomfowethu Roy angazi noma ukhona yini omunye lapha nokho ongathanda ukukhulekelwa ongathanda ukukhunjula ezwini lomkhuleko na uma nje bebengaphakamisa izandla zabo kulungile lokho kukahle asisukume nje umzuzwana nje uma nithanda sisakhuleka
Lord we come today At the beginning of the Sabbath, and the sun is just taking its course now to
siyeza namhlanje ekuqaleni kwesabatha nelanga liqala nje ukwenza umsebenzi walo manje ukundiza lincamulo umhlaba ukuletha ukukhanya nokuphila kulezo zinto emisele ukwenza njalo.
And at the beginning of the service, which we are a portion of your church.
Nase kuqaleni kwenkonzo ukuthi ingxenye yebandla lakho elibizelwe ukubamba izinkonzo zokuphulukiza ukuphulukiswa enyameni komzimba. Ukugcwalisa izifiso nokulangazelela kwenkosi yethu ebusisiwe eyalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu futhi ngemivimbo yayo siphilisiwe thina.
And we would ask that the beginning of the service is the beginning of the
kuthatha izimpiko zayo ngamaculo nezinhliziyo zethu ziqala ukuphakanyizwa ukuthi siyokhumbula kulokhu kusa Nkosi wethu othandekayo umfowethu eligugu uRoy Robertson inceku yakhe ethobekile Futhi siyazi ukuthi wasindisa impilo yakhe enkundleni yempi futhi ube muhle kuye futhi namhlanje uhlaselwe kukugula ukuthi akakwazi ukuza enkonzweni. Futhi Nkosi ngesikhathi besakhuleka endlini kaJohn Mark waba nengelozi eyehlela ngaphakathi endlini yejele lapho Petru wayeboshwe khona lapho yavula iminyango ngokuyimfihlo yase imhola ephuma.
Oh Lord, thou art still God.
Oh Nkosi, wena usenguNkulunkulu. Lezo zingelosi zingaphansi kokuyala kwakho kulokhu kusa. Siyakhuleka Nkosi ukuthi sisakhuleka lapha endlini kaNkulunkulu ukuthi izingelosi zizokwehlela endlini kamfowethu Robertson. Zifiso zakhe kuba sendaweni yakhe lapha kodwa ukuhlaseleka kumbambe kwamcindezela phansi futhi kwangathi izingelosi zikaNkulunkulu zingamkhulula zimenze asinde ukuze athathe indawo yakhe futhi endlini kaNkulunkulu. Kunabanye abedlule kunzimeni bebegula futhi sibone wesifazane osekhulile lapho esaya kohlala esitshilweni sakhe ephakamisa izandla zakhe lapho esatatabuka ema ngezinyawo zakhe.
She's come to the house of God.
Uze endlini kaNkulunkulu ukuza aphiliswe. Siphi Nkosi ukuthi uzovuma ihamba nokuchuma nobusha bowesifazane osemusha. Bonke abanye ophakamise izandla zabo eziningi zazo ziphakamile ngoba kulotshiwe futhi kucashuniwe ngaphambili ukuthi ziningi izinhlupheko zolungileyo. Yebo uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. Ngathi singandiza namhlanje siye ekukholweni izingalo zokukholwa ukuthi uzosikhulula kukho konke ukugula nokuhlaseleka uma inkonzo seyiphelile ngathi kungebe khona namunye ogulayo phakathi kwethu.
Grant Lord that every unbeliever will become a believer.
Siphi Nkosi ukuthi wonke okholwayo uzoba yikholwa futhi sisazidla phezu kwezwi lakho ngathi umoya ngcwele ungalithatha futhi ulifake ezinhliziyweni zethu nalapho uyinisele yize ibe yisitshalo sezwi. Senzele lokhu Nkosi sisakhothamisa amakhanda ethu ngokuthobeka futhi sikucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ngaphambili kokungena emlezweni wenkonzo yakulokhu kuza ngizothanda ukukubeka emiqondweni yenu ngokusondele kancane uma ekhona noma ngubani osemaholidini futhi ongafuna ukuthi amele enye yezinkonzo ezizobe zibanjelwe eMiddletown e-Ohio ziqala ngomsombuluko iviki zizobanjelwa ezinkundleni zokukhempa. Uyalazi yini kaba nje lezinkundla zokukhempa jini na? Umfowethu Sullivan, iMiddletown idolobha elincane ngiyacabanga icishe lifane neJeffersonville lapha isikhungo sokudlalela ibasketball. Umfowethu Sullivan ngumelusi lapho noma ubani wamabandla eFull Gospel ukuthi amashumi ayisithupha nokuthize abambisanayo kule nkonzo abazokwazi ukunitshela lapho izinkundla zokukhempa zikhona futhi kuzobe kunezindlwana eziningi ezinkundleni zokukhempa. Ngitshelwe kanjalo ukunakeke abantu abangathanda ukuza nezinkonzo zizoqala ngomsombuluko kuze kube ngumgqibelo izinsuku eziyisithupha futhi ingeke ibe khona ngesonto ngenxa yamanye amabandla ukuthi bengahamba babe nezinkonzo zabo ezejwayelekile. Mhlawumbe kuzoba nezinkonzo zokuphulukisa noma umkhuleko wabagulayo ubusuku ngabunye futhi wonke umuntu umenyiwe futhi leyo izoqala ngo-Agasti ziyishumi kuya ziyishumi nanhlanu ngomsombuluko kuya kumgqibelo.
And if you're having vacation and
uma ngabe useholiday futhi uneholiday lakho elizayo futhi ungavisa kulichitha ngendlela enjalo awu singathokoza impela ukuba nawe.
But also encourage all
futhi ukukhuthaza bonke labo ongakabhaphathizwa ngompaphathizo wamaKristu ukuba basale ngemuva kulokhu kuza futhi bakucabangisise futhi nilungele inkonzo yompaphathizo ezolandela ingene cishe emizuzwini engamashumi amane nanhlanu manje. Ngiyacabanga leyo izoba lapha ebandleni.
We're very prone to encourage people to
sithanda kakhulu ukukhuthaza abantu kuba babhaphathizwe ngompaphathizo wamaKristu sazi ukuthi umqoka ensindisweni ngoba walotshwa iNkosi yethu umyalo wayo ukugcina ebandleni.
Or as he commissioned the church last, he said,
Noma njengoba yayala ibandla ekugcineni yathi hambani niye emhlabeni wonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo lowo okholayo futhi abhaphathizwe uyakusindiswa ngakho siyazi ukuthi kusemqoka ukuba sibhaphathizwe ngokuculiswa futhi siyojabula ukukwenzela le nkonzo noma ngabe ngubani okholisekile enhliziyweni yabo ukuthi uJesu Kristu yindodana kaNkulunkulu ukuthi wafa ukusindisa izoni nawe uyilowo afa ukuba msindise futhi uyathanda ukuza bese ubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu ukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Usho ezweni ukuthi uyakholwa ukuthi izono zakho zithethelelwe nokuthi manje usuzoba ngumfundi wenkosi uJesu ukuthatha isinqumo sakho. Uma ungenalo ibandla ukuya kulo, sizokuthokozela ukuba nawe ukuba uhlanganyele nathi. Asinamalunga lapha, ithabanakele livulekile, ilawo wonke umzimba kaKristu, ilawo onke amahlelo, sima njengenhlanganisela yamahlelo. Futhi sivula iminyango kubo bonke abantu akwena indaba ukuthi bangobani ibala uhlanga noma izivumokholo wonke umuntu wemukelekile noma ngabe kubani othandayo makeze futhi uma ungenalo elinye ibandla singakuthokozela ukuba uze futhi uhlanganyele nathi ngokungakujoyina woza ungene nje uma umnyango uvuleka futhi uhlanganyele nathi yilokho kuphela okudingayo woza unjalo nje. Woza nenhliziyo evulekile, faka amahlombe akho esondweni, futhi usisize sisaphikelela phambili ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Ngokuba siyakholwa ukuthi ihora seliseduze masinyane, ukuthi lapho zonke izinto okwakhulunywa ngazo ephepheleni zizogcwaliseka. Ungabazeki kodwa abaningi beni basifundile sikaKrushchev isitatimende sakhe kwi-UN ngolunye usuku njengoba ngacashunelwa sona ephepheni laseCanada ngumngani. Wathi uma kunonkulunkulu ulungele ukushanyela futhi ahlanze ithempeli futhi ngani nina makapitalisti njengoba enza ekuqaleni ngakho manje seningayifunda ivaliwe kuselungele ukushanyela ithempeli futhi. Futhi kabi ikhomanizi beliyofanele lisho into enjengaleyo pho wayenokuthize nokho kunjalo kwakungamakapitalist ekuqaleni ababangele inkinga singamakapitalist.
Our dear beloved pastor, Brother Neville, make a remark.
Ngizwile wethu othandekayo, umeluso othandekayo, umfowethu Neville, ephawula kumabona kude wakhe, noma ukusakaza komsakazo, ngokunye ukusa, lokho kuqhubeke nje njalo-njalo emqondweni wami. Ngingeke nje ngikukhohlwe, ngikucaphunele umngani wami izolo ebusuku.
And that was this, that there will, after the taking away of
futhi lokho bekuyiloko ukuthi kuzoba yemva kokususwa kukamoya ongcwele ususwe emhlabeni lenkolo yebandla ngegama yoqhubeka njalo njalo ingazi imehluke lake ngabe bangaka bakuzwile lokho na ngabe lokho bekungethusi na bamazi umoya ongcwele ngakho bangeke bazi uma esihambile futhi bayobe besaqhubeka nje kanjalo ngokufanayo nje inkathi yokucina esenanyathiselwe ngophawu ngaphakathi emzimbeni kaKristu bayobe besalokhu beqhubeka nje bezama ukuletha abaphendukile kuwo ngoba bazi ukuthi uyini nezinkolo zabo ngegama zizoqhubeka nje njengoba bezilokhu zinjalo. Manje kungahle kungangeli kuzike kini njengoba kwenzile kimi kodwa lo koko bekuyisitatimende sigqame ngempela ukuthi bayokhela kakhulu bese masikweni ezenkolo nje baze bangasayikuphuthelwa ngumoya ongcwele ngoba bazi ukuthi uyini wasekuqaleni nje. Nkulunkulu ibona umusa kithi mfowethu ngizothanda ukuphila kulokhu kuphila nesifiso sami kuze kube uma ngisho okuncanyanyana ngokudabuka kwakhe ngizokwazi enhliziyweni yami ngiyokwenza into ezomdabukisa ngiyokwazi ukubuzwa ngomzuzwana nje. ngisayiphathike yokungabibikho kwakhe. Angifuni ukuba lapha uma engekho lapha. Ngifuna ukuba ngihambile ngalesa sikhathi, yebo mnumzane, ngokuba ngiyobe lingasekho igazi esihlalweni somusa. Ngiyohwaqabala futhi kube nentuthu futhi kube mnyama. Indawo engcwele ingeke isaba nommeli lapho ukusinxusela ecaleni lethu ngaleso sikhathi. Ngiyazi ukuthi umbhalo uyakusho lokho na? Indawo engcwele yayinomusi, kwakungekho kazi phezu kwesihlalo somusa. Ngakho ke kuba ngukwehlulela. Uma inkosi iyothanda ngesinye isikhathi kulokhu kukhithika kokuqala isiphe ivuselelo yobusuku bumbalwa, ngincumile nje engqondweni yami, ngifuna ukuthatha leyo ncwadi yesambulo ukuba siyitadishe, siqhubeke sehle ngo naleyo ncwadi yesambulo siqhubeke. Manje namhlanje ngiyazi ukuthi kunabaningi ongenayo ukuba khulekelwe, nohhovisi lami belivaliwe namhlanje noma kuleli viki, futhi abanye abantu bangenile bangalithola ithuba lokuba bakhulekelwe phandle lapho ngenxa yokuthi abafana bese behambile usuku noma kunjalo ukuyophumula. Banomsebenzi omningi abafanele bawenze, umsebenzi ongowabo, kwengezwe nomsebenzi wethabenakele nezingcingo zami nayo yonke into, kugcina sekukukhathaza nje. Futhi ngakho ke yileso sizathu ngiyazi ngifanele ngiphumele ndawana thize kanye emva kwesikhathi futhi ngenze into ehlukile. Futhi ngiyazi bayakwenza nabo, ngakho bangishayelile ngathi ngicabanga ukuthi kuzolunga. Futhi sizokhulekela abagulayo emizuzwaneni embalwa. Futhi ngicabanga ukuthi sizofunda eminye ezweni likaNkulunkulu. Uma unebhayibheli lakho manje, masivule encwadini ka-Isaya. Ngithanda ukunibona niyithola incwadi yenu futhi niyifunde.
If no more than just one or two words we read, yet it's God.
Ngifunda uma ningenawo nje noma ililodwa noma amabili amazwi esiwafundayo, nokho elikaNkulunkulu eliphakade izwi elingafi lingeke ledlula. Isahloko samashumi amahlanu nanhlanu sika-Isaya, isihloko insindiso engwini aphakade.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters. And he that has no
money, wena nonke nomile, wozani emanzini. Nawe ongenamali, wozani nithenge nidle. Ya, wozani nithenge iwayini, ubisi ngaphandle kwemali kungabizwa lutho.
Why do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfieth not.
Nichithelani imali kukho okungesiso isinkwa na? Yenzuzo yenu kukho okungenelisiyo na? Ngilaleleni nokungilalela. Lidle okuhle, umphefumulo wenu ujabule ngamanoni.
Incline your ear and come unto me here.
Bekani indebe, nize kimi, nizwe, uyakuphila umphefumulo wenu. Ngiyakwenza nani isivumelwano esiphakade, izenzo zomusa oqinisileyo zikaDavide.
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject.
Ngithanda ukukhuluma nani okumizuzwana embalwa nje ngendaba ethi ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwenkokhelo.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice people.
Kunezinto eziningi kakhulu ezijabulisanayo zezinsuku zethu. Kunokuningi kakhulu okuyenga abantu kulokho ebesingakubiza ngezinjabulo, futhi kungokwabo bonke abantu yonke iminyaka.
There are the enticements for the young people, the modern dances and the
kunokuyengwa kwabantu abasha, imitanzi yesimanje namaphathi omculo wokuzibinya nomculo abanawo ohambisana nawo, futhi konke kuyayenga kwenzele ukuzijabulisa.
I don't care how good a home a child has been brought up in.
Ngikatshela ukuthi lihle kanjani ikhaya umntwana akhulise kulo, nokuthi ufundiswe kanjani ukuba yenze kahle. Uma lowo mntwana engakasemukeli isehlakalo sokuzalwa ngokusha, umculo wokuzibinya ubamba ukunaka kwakhe masinyane nje uma ewuzwa.
Because in him is born in him by nature of
Ngoba kuye kuzelwe kuye ngokwemvelo umoya wenyama futhi amandla kadeveli makhulu kakhulu namhlanje aze abambe lowo moya waloyo omncanyana.
How much more will it do to the old man that has rejected the new birth? Because only as
futhi angenza kakhulu kangakanani komdala khona-ke wenqabe ukuzalwa ngokusha ngoba kuphela nje lapho impilo yakho iguquliwe futhi usuphendukile futhi wazalwa ngokusha embusweni kankulunkulu imvelo yakho izobe isalokhu ingeyezinto zomhlaba. Kunendaba ukuthi ukholwa kanjani ngaphandle uma lokho kuguquliwe kuwe.
Still, that will have some.
Ungakhonza futhi ube ngokholwayo, kodwa lokho kuzobe kusalokhu kube nohlobo oluthile lwamandla adonsayo kuwe, ngoba lo muntu omdala wesono nezifiso zakhe akakafi ngaphakathi kuwe namandla. Kodwa ume uke wavumela uKristu athathe izihlalo zobukhosi endizeni yakho, lezo zinto azikhathazi kukhulu kakhulu. Ngingeke kalishe igama lendoda ngoba ngisalikhumbula igama layo manje, kodwa abaningi benu bazoyikhumbula. Bathi kwakunesiqhingi lapho amadoda ayeye khona ngokubalalela unyendle nabesifazane babephuma becula. Namaculo abo ayeyengana kakhulu ukuthi amatilosi ayedlula lapho ngemikhumbi ayengena, bese kuthi-ke amasosha abalalele unyendle endleleni ayebamba la matilosi enganakile bese wabulala. Futhi indoda ethile enkulu yayifuna ukwedlula ngalapho, futhi yathi amatilosi ayo awayikhungele epalini lomkhumbi bese befaka into ethize emlonyeni wayo ukuze ingakwazi ukumemeza. Yaseyifaka izinto zokuvimba umsindo ezindlebeni zamatilosi ayo ukuze angezwa futhi ahambe ngomkhumbi ngakhona ukuba awuzwe. Nabesifazane baphuma bedansa futhi bememeza futhi becula futhi ho kwakukuhle kakhulu. Yaze yashintsha isikhumba ezihlakaleni zayo imemeza kumatilosi ayo, phambukani ningene, phambukani ningene. Kodwa awayizwanga, ayefake izinto zokuvimbela umsindo ezindlebeni zawo. Futhi yase ihamba ngomkhumbi iya endaweni ethize lapho babezoyikhumula epalini elakhe noma bayiqaqe izandla zayo, futhi yayifanele ikhiphe izinto ezivimbela umsindo ezindlebeni zawo. Lapho ngesikhathi ihamba ezidaladini yezo mculo owayesezingeni likhulu kunaloyo osezathi lapho kangangokuba ngenkathi idlula lapho futhi bathi, ho mzulane omkhulu, singakubo phela futhi epalini lomkhumbi futhi na? Wathi qhabo, ngiyekeleni nje ngingakhungiwe, ngizwe into emangalisayo kangongoba lokho kungeke kusangikhathaza nhlobo.
That's the way it is to a born again Christian. They found something so much greater than the rock and rolls and the entertainments of the
ungathike kuKristu ozelwe ngokusha athola into enkulu kakhulu kunomculo wokuzibingelela nokuzijabulisa kwalo mhlaba, ajatshuliswa ngumoya ongcwele ukhulu kakhulu kuze kuba izwe lifile kubo.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to take lots of money.
Kodwa uma uya kulokhu kuzijabulisa kushibhile, ufanele ukhumbule ukuthi umele uthathe imali eningi. Umfo omncane uthathe intombi yakhe kula maphathi nale midanso kanjalo njalo, uzokhokha okuningi kakhulu komholo wakhe weviki. Nabantu abadala bazama ukuthola injabulo ngokuya emabhareni otshwala ukuphuza bakhohlwe izinsizi zabo zeviki, bazodingeka bakhokhe imali enkulu. Futhi bathelani kuyo na? Abatholi lutho hlobo ngaphandle kobuhlungu benhliziyo. Futhi kumbulani, uyofanele ukhokhelani noNkulunkulu ngolunye usuku ngakho. Nenkokhelo yesono ngukufa.
You don't make nothing here on earth, Brian. It's a false mirage.
Ozini uthi hlobo lapha emhlabeni ngakho ngitela kulomanga kuphuza kuzokwengeza usizi kuphela isono sizokwengeza ukufa kuphela phezu kokufa isiphetho sakho sokugcina sizobanga ukwehlukana noNkulunkulu phakade uphakathi echibini lomlilo futhi ungeke uzuze lutho kodwa ulahlekelwe.
Then God comes and asks the question, why do you spend your money for those things that satisfy not? Bese uNkulunkulu
afika futhi abuza umbuzo, uyichithelani imali yakho ngalezo zinto ezingenelisiyo na? Ukwenzelani na? Yini eyenza umuntu afune ukukwenza na?
They spend all that they've got. All that they can earn.
Bakuthi konke lokho abanako, konke lokho bangakuhola, ukuthenga ukuphuza, ukugqokiswa sifazane thize yabagijima naye, noma utobolwe yezwe, izinjabulo ezigcwele inkanuko.
But we are told in the Bible and are bid to come to God.
Kodwa siyatshala ebhayibhelini futhi simenyelwa ukuze uNkulunkulu nokuzothenga injabulo yaphakade nokuphila okuphakade ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwenkokhelo. Lezo zinto zingeke zenelise nesiphetho sazo ngukufa kwaphakade futhi ukubiza yonke imali ongabuthela ndawonye ukuba ngumuntu omkhulu noma umjabulizi noma umfana wenjabulo noma ngabe yini ongahle ube yiyo noma intombazane edumile noma ngabe kuyini kubiza konke ungakuqokelela ndawonye ukwenza lokho. Ugqoke izimpahla ziphakeme kuzo zonke kakhulu futhi wenze izinto ezenziwa yizwe ube uzovuna kuphele isheke lokulahlwa kaphakade. UNkulunkulu wathi khona ke kungani na?
What are we going to do at the day of judgment when we are asked, why did we do that? What's going to be our answer?
Siyokwenzani ngosuku lokwahlulelwa uma sesibuze ukuthi sikwenzelani lokho na? Iyothini impendulo yakho na? Iyoba yini impendulo kule Melika yesimoteni ethi izizwe zamaKristu na? Futhi kunemali eningi echithwa ngogo loko ezikhathini ezingangonyaka kunekhona ngokudla. Kungani nichitha imali yenu ngalolo hlobo lwezinto na? Abe kanti uhulumeni engakuthumela endaweni yokuhlunyelaliswa kwezimilo ngenxa yentela ebiza amadola ayisihlanu mhlawumbe owathumele ezikhungweni zithize ebingahlelelwe ngokuyikho ukwemukela intela ukuthumela ezinye izithunywa zenkolo ngaphesheya kwezilwandle. Siyobuze ngolunye usuku, wakwenzelani na?
We are a Christian nation and billions are sent to those
sizizwe zamaKristu nezigidigidi zithungela kulabo bantu khona ngale labo esizama ukuthenga ubungani babo manje bayabunqaba. Umangalisi uKhrushchev athi uma kunoNkulunkulu uzoshanyela izigodlo zakhe zihlanzeke futhi.
The heathens can make such statements to bring shame upon us.
Baheteni bengenza isitatimende sinjalo ukusithela ngehlazo into eyinhlekisa kanjepho okuyikho futhi sizibiza ngamaKristu.
UNkulunkulu
wathi woza uthenga ukuphila kuphakade ngaphandle kwemali ngaphandle kwekokhelo ukuphila ingula phakade futhi siyakufulathela futhi sihleke ebusweni bakhe. Siyokwenza njani ngalolo suku na? Kuyoba yini na? Uma uNkulunkulu asinika izinto ukuba sizenze futhi asinike imali futhi asenze isizwe sinothe kunazo zonke ngaphansi kwamazulu khona ke uNkulunkulu uyosibuza ukuthi senzeni ngayo? Siyichithelani imali yethu ngezinto ezingenelisiyo na?
Not only to a nation but that is said to be
a kodwa lokho kuyoba kumuntu ngamunye kusukela kopeni kuye ezigidini zamadola ngamunye azonikezwa wona. Umamati ya tebulela nange, sana kufunda utachana nje, lapo abafana babili, jesebenze kanjini ya kuzigela. Uyetu ya waina bantu wana baisitanu, umunye waina babili, kuchi umunye wabo, kwa tige kapelele kumsebenzi. Kuchi umunye wabafana, waina bantu wana babili, noma waina bantu wana baisitanu, wazi zono kuchi waya utinga kakulu msebenzi, kuna lona ona bantu wana babili, wase ea kuzigela naye, futhi wamtubula mtani.
Money. That's the kind of a nation, that's the kind of a feeling, that's the kind
Mali.
Of spirit.
Ilola hlobo lesizwe, ilola hlobo lomuzwa, ilola hlobo lomoya lobusa abantu. Ngakho ke ningabona ukuthi kwakufanele kube mqoke kanjani ukuzala ngokusha. Kufanele uzale ngokusha, kufanele kube njalo.
Come to me and buy without money.
Uzali kimi, futhi nithenge ngaphandle kwemali. Ungeke uthi, ngangingenamali, udingi namali, kunikezwa ngesihle. Thina maMelika sithenda kakhulu ukukhokhela indlela yethu kuyo yonke into. Yileso isiqubulo sethu, siyazikhokhela izinto, sinemali. Sibukise ngamadola liphepha kwamanye amazwe kanjalo njalo ampofu. Singene, ubone izivakashi zingena, zonke zigcwele izinsiba nokukahle. AmaMelika ayazinakekela, leyo nto ngokuthola imali, ngokukhohlakala emehlweni kaNkulunkulu. Lokho kungeke kwathenga indlela yethu eya ezulwini, kodwa yonke into eMelika sifanele zikhokhele indlela yethu. Uye isitelo tenga udlele kuso, futhi udla ukudla kwakho kwasemini, futhi uma ungabeka imali phezu kwetafula, ukuthipha lowo owetayo, kunokuhlina kuvele busweni emva kokuba ekhokhelwe inkampani eyisebenzelayo. Futhi lokho bekungcono kungenani kube ngamaphesenti ayishumi noma ngaphezulu kwesikweletu sakho, uma ungakwenzi, loyo weta uzokubukela phansi njengonkonkxa noma uhlobo oluthize oluyiqonqela, abe kanti uyayithola imali yakhe. Ngicabanga ukuthi kulihlazo namahloni ukukwenza. Ngicabanga ukuthi kungukwehluleka okungenazo sinto phezu kwesizwe. Kwakuvame ukuba abantu abalungile, izindawo ezinhle bezingakuvumeli lokho, kodwa konke kuye emoyeni munye omkhulu. Nganginohambo ngezitimela nosizana ngemithwalo, ngangiphethe ipotimende elincane ngesinye isandla nepotimende elikhulu ngesinye nezikhwanyana sezinto zokushefa ekhwapheni lami, futhi ngangihamba. Usizana ngemithwalo weza wathi, ngingakuthwalela lona na? Ngathi, oh, ngiyakhona lapha ya nje esitimeleni mnumzane. Ngiyabonga kakhulu. Cishe nje amayadi angamashumi amathathu. Wathi, yalithatha, futhi wathatha into encane, wayiphakamisa, wahamba, waqhubeka. Awume esefikile, ngacabanga, mhlawumbe ngangazi ukuthi wayekhokhelwa, kodwa ngizomnika nje uhafu wedola. Mhlawumbe wayephethe izimpahla zami, cishe singathi umzuzu. Cishe bukamama njengase kugcineni kwaleli thabenekele lapha agibela khona isitimela. Ngagibela esitimeleni kuqala, ngase ngelula isandla ngalithatha ngamnika uhafu wedola. Wathi mzuzu nje, ngathi yini mnumzane na? Wathi ngikuthwalele izikhwama ezintathu. Ngathi yebo mnumzane, kunjalo. Yini eyiphutha pho? Wathi imali yami encane engibizana yona ngamashumi amabili nanhlanu amasente izikhwama ngasinye. Ngikweleta amanye futhi amashumi amabili nanhlanu amasente. Yabo, lobo ngubumelika, yonke into imele ikhokhelwe. Uhamba ugibele imoto yakho bese uyiyekele iwele esiseleni, bese uthola umuntu othize ukuba akudonse kukhiphe. Kungcono uvele ulukele ukukhokha ngoba bazokukhokhisa ngayo. Uma umuntu onsoza imoto ezishayisile eza akulande, uzokubiza imali ethize ngemayela. Futhi uma umlimi amahlandla ayisishiyagalolunye eshubini akhiphe ukanaganda wakhe, kuzoba kubi kakhulu kunalokho. Ufanele ukhokhele yonke into oyenzayo, yonke into ukukhokha imali, khokha imali.
And yet how much greater ditch has sin thrown you in?
Futhi sikhulu kangakanini isiselo sesono esikufake kuso? Ngubani ongaka kukhiphe esiseleni sesono na? Kodwa uNkulunkulu ukukhipha kulesi sisele sesono ngaphandle kwemali, ngaphandle kwenkokhelo, lapho kungekho namunye ongakukhipha.
If you don't pay dearly for your record pulling,
umonga mgogeli kasi umjonzi wezimoto ezishayisile ngokudonsa uyohlala esiseleni. Ufanele ube nemali noma uyohlala esiseleni, kodwa isisele sibi kakhulu wake wangena kuso yilezo devil akufaka kuso isisele sasona nokungakholwa. Unkulunkulu ngokuthanda kwakhe uyakugiva ngaphandle kwemali, ngaphandle kokubiza. Kepha noma kunjalo ulale esiseleni, uhlaphaza isono nje futhi awumbizi ngisho. Uma ukhipha umdonsi wezimoto ezishayisile ngokuvamile, bafake iketanga elikhulu balifake le phakathi esiseleni, balibophele kubhampa noma okunye nokunye, bese beqala ukudumisa injini. Bese-ke amandla emoto eqala ukudonsa, imishini ehambisayo iqala ukusebenza futhi kudonsa uphume. Uma uNkulunkulu ekuthala usesiseleni sesono futhi ekuzwa umbiza, uthumela lapho phansi ketango elasongwa eCalvary, uthande lukaNkulunkulu bese elihuka enhliziyweni yakho, bese faka amandla kamoya ongcwele lapho ukuze aqale ukudonsa futhi akakubizi lutho. Futhi nokho silala lapho esiseleni ngoba sikwazi ukukhokha ngamaphakethi ethu. Thina maMelika sicabanga ukuthi singakhokha ngokuphuma emaphaketheni ethu, kodwa ungeke kungaphandle kwemali noma ngaphandle kwenkokhelo. Uyikhokhe ebandleni, uJesu wayikhokhela eCalvary, kodwa abantu banamahloni ngawo, bawufuna ngendlela yabo. UNkulunkulu nendlela yakhe ukuba uwemukele ngayo futhi ungesihle uma uzowuthatha. Ngokwetshelekile, uma bekukhipha esiseleni uba nemihuzuko yonke indawo, ufanele wenyukele esibhedlela futhi ngaphambi kokuba baqale ukukusebenza, ngaphambi kokuba kwenziwe into eyodwa, bayabuza ngubani ozokhokha izindleko na. Uma sizothunga izilonda, uma sizothela amafutha phakathi, bese sikunike imijovo ukukuvikela ukuba ungabi nophoyizana egazini, hlobo luni lomshwalense onalo na. Ngaphambi kokuba benze into eyodwa, kumele kube yimali olayinini. Kodwa uma iNkosi yethu ifaka iketango layo lothando igiga inhliziyo yakho, bese kudonsa ikukhiphe esiseleni sesono, iphulukisa yonke inhliziyo ephukile, isuse sonke isono nesikweletu, sifaka olwandle lokukhohlwa ukuba usingaphindi sikhunjulwe ngawe. Uzani ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwenkokhelo. Kunendaba ukuthi nisikeke kabi kanjani, nilinyazwe kabi kanjani, ukuthi umndeni wakho wenze kanjani, noma lokho okwenzile, akukho sikweletu kukho. Uphulukisa ubuhlungu benhliziyo, asuse zonke izinsizi zakho. Walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, walinyazwa ngobubi bethu, ukuhlushwa kokuthula kwethu kwakuphezu kwakhe, futhi ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina.
We won't receive it is because we're dominated.
Bonke kungesihle futhi singeke sakwemukela ingenxa yokuthi sibuswa ngumoya ongesiwo, sibuswa ngumoya wesizwe, umoya wezwe, esikundleni sokubuswa ngumoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele siholayo futhi siqondisa kuwo wonke amaqiniso futhi wenze iBhayibheli libe iqiniso.
Sometime ago I was talking to an infidel.
Ngezinye isikhathi esedlule ngangikhuluma nomphiki inkolo, wathi ucabange mnumzane Branham, lonke lolu sizwe lokuphila nento kuphela esinayo ukuthi sizindizwa ngayo yimibhalo emidala yamaJuda.
Oh, I said, sir, that may be all you have. But I've got something more.
Oh, gathi mnumzane, lokho kungaba yikho kuphela nakho, kodwa nginento ethize ngaphezulu kwalokho. Nginomoya waloyo owaliloba, lokho kuyaliqinisekisa futhi kulenza libe iqiniso. Sonke isethembiso, wayengazi ukuthi akuthathe kanjani lokho.
See, you got to come and buy without money.
Yaboni fanele nize nithenge ngaphandle kwemali nithenge ngaphandle kwenkokhelo akubizi lutho kungesihle kunoma ngubalo othandayo makeze uNkulunkulu kudonsa kukhiphe siseleni
like the man at the gate called beautiful
njengendoda esangenela ithiyo lihle yayifakwe esiseleni kusukela esibelethweni sikamama wayo ngudevele owaye ikhubazile ezinyaweni zayo indlela yayo yokuphila kwakungukunxiba okuphiwa abampofu kubantu abadlula lapho.
And as he sat at the gate that morning, he saw two Pentecostal preachers coming.
Ulisahleza esangweninga lokho kusa yabona abashumayela ababili abanga amapentecostal beza kungekho nandibilishi phakathi kwabo ngoba wathi isiliva nginalo futhi indibilishi imali encane eyisiliva isiliva negolide anginakho. Ngicabanga ukuthi indoda yacabanga ngento enjengalena asikho isidingo sokulanda inkomishi yami mhlawumbe yayizama ukuqongelela imali enele yayineminyaka engamashumi amane kudala futhi mhlawumbe yayizama ukuqongelela imali enele odokotela babengamenzela iphela lezinsimbi zokumisa imilenze ukuba ahambe ngazo ngokuba yona emaqakaleni ayo yilapho eyababuthakathaka khona.
And maybe he had to have the money to lay on the line. Before the physicians had given him the
money, ifanele ibe nemali ukulala kulayini laphambi kokuba odokotela bayinike usizo futhi ngikuzekile ayina zidingo zokuba ibambe inkomishi yayo kulaba bashumayeli bamapentekostali ababengenalutho ithuba bona yayimpofu kakhulu ukuthi ingase ikwazi ukuthola upeni owodwa kulabo bafo. Kodwa ngenkathi ibuka ebusweni babo oyedwa osebusha futhi ekhophoza nobusha enye endala neshwabene njengoJohane lapho uPetru noJohane benyukela esangweni yabona into ethize kuleyo ndoda esayintsha lokho ngukuthi ukukhophozela kwakungaphezu kancane kwalokho kwejelekile. Yabona ngaphansi kokushabala neminako kwelanga laseGalile elashisa ubuso bomdomo mdala kwakunenjabulo engakhulumekiyo futhi egcwele inkazimulo yabona into ethize yabonakala ngathi yehlukile kancanyana.
You know there's something about Christianity that makes people look different.
Niyazi kukhona ukuthize ngoba uKristu ukwenza abantu babukeke behlukile bangabantu abahle kube dlula bonke emhlabeni wonke.
And he got his cup and he held it off, and the apostle Peter, being the oldest,
was a tate komichi yake wayibamba umbosel Petro engomdala kunabo bonke wathi siliva negolide nginako ngamanye amazwi ngeke ngakusiza ngisho nangani ukuba uthenge lezo zinduku zokuqukela isiliva negolide nginalo kodwa lokho nginako.
He had been to buy from him that had honey.
Wayayini ukuyothenga kuyo nemali nezinjabulo zewayini lensindiso wayesanda kubuya izinsuku ezimbili noma ezintathu ngaphambi kwalokho esuka ePentecost lapho okuthize kwakwenzekile.
And the young man sprung with a great big amen to it and looked into his face.
Nensizwe yaxuma ngo-amen omkhulu kakhulu kukho yase imbuka emehlweni yakhe kwenzekani na lelo ketango lokuzwelwa uzwelo lwakhe owathi nginozwelwa kwabagulayo lowo moya ofanayo owathethe indawo enhliziyweni yomdobo omdala. Wathi ngasemalini ke anginayo kodwa nginento ezothatha indawo yayo ngokuphindwe kazigidi lokho anginakho. Manje kubulawani uPetru wayengumJuda futhi ayayithanda imali ngokwemvelo kodwa lo mJuda wayesephendukile. Hayi ukuthi lokho anginakho ngikuthekisela khona kodwa lokho anginakho ngikunika khona.
Such as I have, I haven't got a penny in my pocket. I couldn't buy a loaf of bread. I couldn't buy nothing. I don't have a cent.
Loko nginako angina pheni phakathini lami bengingeke ngathenga lofu wesinkwa bengingeke ngathenga lutho angina senti kodwa uma ungakwebukele lokho enginako ngizokunika khona ngoba ngaphiwa khona yilokho esikudingayo lokho nginako ngikupa khona.
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk and honey without price.
Inona inumzana na begisaita kuye othengisa ubisi nojo ngaphandle kwenkokhelo ngizokunika khona awukikwelati lutho ngakho uma ungakwembukela ngizokunika khona
not as one who would charge
Hayi njengoza ukukhokhisa kodwa labo abazokupha ngoba njengoba wemukela ngesihle nikeze ngesihle bekungumyalo wenkosi yakhe izinsuku zintathu njengaphambili Mbane zonilonke nishumele ivangeli yilona lowo okholwayo futhi aphaphathizwe uyakusindiswa futhi lowo ongakholwa uyakulatshwa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo Igameni lami bayakukhipha odeveli bayakukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephuza kubulalayo ungeke kwabalimaza uma bephathe ezinyoko zingeke zabakhathaza njengoba nemukele ngesihle nikezani ngesihle lo mjude wayesekubuliwe esikudinga emelika ngokuguqulwa kukamoya ngcwele ukuba uthathe indawo yamasiko ethu athize ezenkolo njengoba wemukela ngesihle nikeze ngesihle
such as I have give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth
Lokho nginako ngikupha khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sukuma uhambe ukukholwa kulelo gama elingangcolisiwe lomdalo kumangalizi ahamba egalopa futhi exhuma futhi edumisa uNkulunkulu Woni yazi izinto ezinkulu mhlawumbe wayehlezi lapho eminyaka engamashumi amane ezama ukuthola imali enele ukuzithengela izinduku zokugugela kodwa akakwazanga ukukwenza Kodwa kodwa lapho nje ndawene ngalindelekile kakhulu lesikhathi esingalindelekile nabangalindelekile kakhulu abantu abangelutho wathela lonke ikufuna ngijabule kakhulu ukuthi uNkulunkulu kwenza ngaleyo ndlela
Amen And a bunch of little so-called holy rollers one night I found what I wanted that money could not buy
Nesixuku sabancane babiza kabaqinqika bangcwele ngobunye busuku ngathela lokho engangikufuna lokho imali eyayingeke uthenge isigetshaneni sabangazi lutho abangafundile abantu abagqoke kabo amanito kwasekuqaleni ngaphandle ngale ndlini yomthwali kwezinwele encane endala eguquliwe kwiphansi ngathola inkokhelo ubucwebe Ngizikathi lo mnyama kebale ngibuke busweni bami wesathi ngabe wamemukela yini umoya ongcwele selokhu wakhola na wo kwakuyinto engangiyifuna ngangingayilindelanga kuyithola phakathi kwalabo bantu kodwa babena lokho engangikudinga
Amen The UN today They wouldn't accept what we got but that's what they need
Amen
UN namhlanje bebengeke bakwemukele lokho esinako kodwa yilokho abakudikayo uKhrushchev bonke abanye babo badinga uKristu empaphathizweni kamoya ongcwele
It'll change their dispositions It'll make
Uzoshintsha izimila zabo uzokwenza amadoda labo ababazodayo babe ngabafabo uzosusa ubugovu nenzondo nokuhinizisana bese ufaka uthando nenjabulo nokuthula kulunga lesihawu yeah bese indaweni ezingalindelekile ngezinye izikhathi lapho othola khona okufunayo
what would the children of Israel have given
Mabenga nikezela ngani abantu nabaka Israel yonke impango yasekibite lapho izindebe zabo zopha khona lapho ulimi lwabo lulengela ngaphandle kwemilomo yawo na mabenga nikezela ngala lonke igolide ababeliphange kumagibite ngesiphuzo esisode sibandayo samanzi Baholi babo basehlane babe bahole bevela emthonjeni yasehlane kuye emthonjeni wasehlane kusuka esiseleni kuye emthonjeni kodwa yonke yayomile
Then there come without money or without price
Ngakhoke nakho kuza ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwekokhelo iphimbo lakhuluma kumprofeti lathi khuluma edwaleni into eyome kunayo yonke okusehlane into eqhele kakhulu namanzi lapho ukoma kwabo kwaqedwa ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwekokhelo khuluma edwaleni hayi ukuthi khokhela idwala kodwa khuluma edwaleni
He's still the rock tonight.
He's a rock in a weary land. Zayilela
twala kulobusuku. Ulitwala ezweni eliyethileyo. Uma uhamba ezweni eliyethileyo, khuluma edwaleni. Awudingi ukuba umkhokhele, khuluma naye.
And he's a very present help in a time of trouble.
Amen.
If you're sick, speak to the rock.
Futhi ulusizo luhlala lukhona ngesikhathi senkathazo. Uma ugula khuluma edwaleni. Uma uguliswa isono khuluma edwaleni. Uma ukhathele khuluma edwaleni. Yabo, kwabonakala sengathi leli ngaba noma ikuphi. Kwakubukeka kanjalo. Uma kungekho manzi phansi ezindaweni ezincane lapho okwakunemithombo khona, bekungeke kwaba namanzi phezulu kuleyo ntaba ngasedwaleni. UNkulunkulu wenza izinto ngendlela ephambene kulokho umuntu akucabangayo. Idwala, indawo eyome kunazo zonke hlanu, kodwa wathi khuluma edwaleni. Namhlanje abantu bathukisa kakhulu, bacabanga ukuthi uma bengahamba bese besho imikhuleko yabo, bakhokhele umpristo othize ukuba bashone. Imikhuleko embalwa bakhokhela indlela yabo bedlule uma beyokwakha ibandla elikhulu ndawana thize nendoda ethize enothile izolixhasa ngezimali baqhubeke nokuphila ngenkanuko babe nomunye othize ozomkhulekela ucabanga ukuthi yilokho nje. UNkulunkulu akayidingi imali yakhe engcolile. Yonke into ayifunayo ngokuzinikela kwakho nokuphila kwakho ukuba ukhulume naye.
God is giving you money. Don't spend it for things that satisfy
imali. Ungayichithele izinto ezingenelisiyo. Ngichithe izinto ezenelisayo. Kodwa ukuletha kweneliseka kweqiniso. Ngeke uze ukuthole uze ukhulume edwaleni.
He brought forth life, giving waters without money.
Laletha amanzi yanikeza ukuphila. Ngaphandle kwemali noma ngaphandle kwenkokhelo. Futhi baphuza. Namakamela abo waphuza. Nabantwana babo waphuza. Futhi lisalokhu lingumthombo ogeleza ehlane. Nakanjalo-ke ulidala namhlanje kule lizwe liyethileyo labantu ababhubhayo. Noma ngubani okholwa kuyo akayi kubhubha kodwa unokuphila okuphakade. Kaphelani. Bonke ubusuku babengadingeki ukuba bakhathazeke ngesinkwa. Isinkwa sabo sasilethwa kubo njalo ebusuku siyifreshi. Siyahamba namhlanje siyothola ulofu wesinkwa. Uma ungophila ngobunciba futhi uhambe uze ngapha esitolo bese uthi ngingathanda ulofu wesinkwa, angathi ngikhombisa kuqala ikota yakho, ngifanele ngibe namashumi amabili nanhlanu amasentu ngalo lofu wesinkwa. Futhi nani uma uthola na? Lokhu sekuthi akuphume kancane kumthengisi wokudla, kodwa unokuphansi kunakho konke lokho ukolo ongakukhiqiza. Ngipha wonke amavithamini kuso zonke izimpekepe bese bekunika ingulube. Bahlanganisa isigejana sentama ehlanganisa izimpekepe ndawonye bese bekusefa kuphume, futhi kwenza ulofu wesinkwa esenziwe ngezingcolile, izandla ezinyenyekayo, izikhathi eziningi. Yabona ukuthi uthelane esikweni sakho ngesinye isikhathi izibumbatha zezinwele nezinto ezingalungile nezicucu zokokugoqa naye yonke into ewela kulawo mabhikawuzi. Abantu abayizona banezifo zocuncula naye yonke into bakuhlanganise phakathi kuzo. Uma ungazibona senziwa ubungeke usidle ngisho lokusidla, futhi lokho ukhokha amashumi amabili nanhlanu amasento akho, noma uma ukungenjala usitholi. Futhi uNkulunkulu wayebondla njalo ebusuku ngesinkwa esenziwe ngezandla zezingelosi ngaphandle kwemali, ngaphandle kwenkokhelo. Futhi namhlanje leso sinkwa sasimelele uKristu ukuphila kokomoya kwehla kuvela ezulwini kunikeza ukuphila kwakhe. Futhi uNkulunkulu unikeza abantwana bakhe insuku zonke isehlakalo esisha. Niyakhumbula uma babegcine isinkwa benzela ingomuso sasonakala. Uzwa umunye kuluma ngokuthi, awu, ngine, ngizokutshela, ngikumluthela, ngiyiPresbyterian, iBaptist, ngiyiPentecostal. Lowo, lofu wesinkwa sidala senziwe ngezandla. Lokho kukhona kuso, siyenyanyeka nje, futhi senziwe ngezandla zabantu.
But when you hear an experience of a testimony,
kodwa uma uzwa isehlakalo sobufakazi obufreshi kulokhu kuza emkhulekweni, umoya ngcwele ubhaphathiza umphefumulo wami kabusha, womfo wethu, lokho ukudla kwezingelosi ubondla ngokusha siku zonke kuvela ezulwini. Izihlambi zezibusiso siyazidinga, amathonsi omusa awa eduze nathi, kodwa ngezihlambi siyanxusa. Oh yebo, thumela wehlise esivele ezulwini esifresh Nkosi uKristu, isinkwa sokuphila siphose phakathi enhliziyweni yami, futhi mangithokozele ubukhona bakho obukhulu.
Sure they were thankful.
Impela babeno kubonga, babeno kubonga futhi noma yiyipi indoda noma isifazane zelongo boya kaNkulunkulu futhi emukela umoya ongcwele uyohlala njalo nokubonga. Akunendaba ukuthi kwenzekani uyoba nokubonga. Njengomncane umfana empumputho enhla ezintabeni uBenny omncane wazalwa cishe enezinyanga ezisishiyagalombili ukudala ungwengwezi waqala ukukhula lwamboza amehlo akhe abazali bakhe wayebofu babehlala eqhubeni lidala lokumba futhi babazi ukuthi lokho kudlinzwa kwakungawasindisa amehlo kaBenny omncane ukuze akwazi ukubona. Usengumfana manje ocishe abe neminyaka eyishumi nambili ubudala. Abazali bakhe babekwazi nje ukuthola eyenele ukuba bathole isinkwa sabo nenyama okonyaka. Babengakwazi ukukhokhela ukuhlinzwa. Bonke omakhelwane kangekange bambone uBenny omncane zama ukudlala nabantwanyana abancane phandle lapho bephuphuthekile. Wayengakubone ekwenza bamjabukela futhi ngamunye ngalowo nyaka bafaka enye ingxenye encane yesitshalo basebenza kakhudlwane ekukhanyeni kwelanga. Futhi ngesikhathi izitshalo sezithengisiwe kwidla bathatha imali base betibelisa uBenny omncane ezitimeleni futhi bamthumela kudokotela. Bamhlinza ngempumelelo futhi lapho ebuya bonke omakhelwane babuthana ngenkathi uBenny omncane ezitimeleni. Awakha amancane amehlo ezinabile akhange waqala ukubembeza nokukhala lapho ebuka ubuso babo. Umunye wokhondakthe wathi indodana kukubizani ngalokho kuhlinzwa na? Wathi umnumzane angazi ukuthi kubabizani laba bantu kodwa ngijabule kakhulu ukuthi ngiyabubona ubuso babo abakhokhela inkokhelo. Ilondele sizizwela ngayo angazi ukuthi kwambizani uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi wanginika okuhle kunyeko konke enakho indodana yakhe kodwa nginokubonga kakhulu ukuba nalokhu kubona kukamoya ukuba ngingabuka ebusweni bakhe futhi ngazi ukuthi wangifela. Angazi ukuthi kwambizani asina ndlela yokukuhlawumpisela inkokhelo enkulu kakhulu. Bengingekutshela ukuthi kanjani kodwa nginokubonga. Nginokubonga kakhulu ukuthi ngandlela thini. Ngangingaboni manje sengiyabona. Nginokubonga kakhulu ukuthi ngesikhathi iMayo Brothers ngitshela ukuthi isikhathi sami sesasiphelile. Ngesikhathi odokotela bangitshela ukuthi ngingeke ngisaphila kade eminyakeni kamashumi amabili nantane eyedlula. Ngiyaphila namhlanje angazi ukuthi kumbizani uNkulunkulu kodwa nginokubonga ukuthi ngiyaphila.
Once I was a sinner,
I was a sinner. 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 I was a
sinner. I was a
ukepheni ekukhithikeni okwedlule eMinnesota bekunomfana omncane wathatha ibhayisikili lakhe waye enkonzweni ngokunye ukuza kusonto sikole. Enye insizwa komakhelwane yayingenamsebenzi nosonto isikole yathatha intombi yayo yaye kotshuza. Indoda yayiyindoda esikhulile futhi yangena eqweni elunucwephe futhi yawa. Yayihleke umfana omncane kulokho kusa lapho ehla kumgwaqo yatshela intombi yayo yathi lezo yisikejane sezinhlanya ziya ngale kulelo bandla. Ngenkathi iwela eqweni intombi yayo yayikhalile kuyo yayilula yabaleka kodwa ngenkathi ikubuka futhi ibeka izingalo zayo eqweni yakhubazeka futhi yalengela eqweni. Intombi yayo yazama ukufinyelela kuyo kodwa intombi yayisinda kakhulu ibhodloza iqo yamemeza buyela muva uzowela phakathi kuphela futhi sizominza sobabili. Yamemeza yakhala futhi kungekho lutho lungayisiza. Emva kwesikashana ngaphezulu esicokweni seguma buza ibhayisikile lincane lishova umfana omncane nebhayibheli ekhwapheni lakhe wezwa kumemeza wasegijimisa ibhayisikile lakhe lincane wabeka ibhayibheli lakhe phansi wasegijimela phezu kweqo ushuzela ngesisu sakhe esincane ngezimpahla zakhe zikanokusho waze wabamba izingalo zendoda futhi waqhubeka nokuyidonsela buva ngaphakathi waze wayikhipha ekhweni wagijima waphuma futhi wamisa imoto ngekhwela. Babiza iambulensi yayisimuze esibhedlela.
After he'd went and paid the ambulance, paid the doctors.
Emva kokuba sehambile futhi wakhokela iambulensi, wakhokela odokotela ngemijovo yenyumonia nezinto, akatsho ukuba wazithatha weze kumfana omncane wathi, ndodana ngikukweleta yini na? Wathi lutho, wathi ngikukweleta impilo yami. Ucabange nje imali beyingeke kukhokhele, kwakuyimpilo yakhe. Yileyo ndlela ebesifanele sizizwele ngayo kuNkulunkulu, hhayi ukuthenga indlela yethu ngokuthize, kodwa sikwelete uNkulunkulu kuphila kwethu ngokuba sasifa futhi sicwila esiseleni sesono. UNkulunkulu waphonsa izingalo zakhe futhi angembathise ngengubo ende. Ngangicwilile ngakujula esenweni, ngivela kuto gwini olunokuthula. Ngingcoliswe kakhulu ngamabala ngaphakathi, ngicwilile ngingasophinde ngiphakame. Kodwa inkosi yolwandle yezwa ukukhala kwami okulusizi, emanzini yangiphakamisa, manje sengiphephile. Ngimkweleta ukuphila kwami, umkweleta ukuphila kwakho, umkweleta ukuphila kwakho, ukuba mkhonze, hayi ukukudikeza, ukuhamba-hamba futhi uxoshe ngebandla lakho lehlelo, hayi ukuhamba-hamba futhi ucheke abanye, kodwa ukuzama ukukhonza futhi usindise abanye, nokuba lethe kwazini kwenkosi uJesu Kristu.
The prodigal son, in closing, I might say this. When he had wasted all his
money. Ndiyalahleko sengivala ngingahle ngisho lokho. Ngikathi isikhithe konke kwefalayo ifa likayise ngempilo yayo engalawuleki futhi ngenkathi sibuyele ekhaya yayilale okwele zingulube futhi yasobuluka. Yayisithi zingaki izisebenzi eziqashiwe ubaba wami anazo ezinokwenele ukuba zikubeke eceleni futhi lapha ngiyafa ngokuswela.
What if he tried to say one of
them? Ubake yazama ukuthi angazi ukuthi ngabe nginayo yini imali engingakhokhela ngayo baba engiyichithile kubalekeni ngayo, kodwa yayiyazi ivelo kababa wayo. Yayisithi ngizovuka ngiye kubaba wami.
The father never said, wait a minute, son. Are you bringing my money back?
Baba kazange athi umbe kancane ndodana, ngabe ubuyisela imali yami na? Qhabo akazange ayikhokhise ngezono zayo. Wayejabule ukuthi yayibuye, wayejabule ukuthi yayisisungulukile ngoba yayiyindodana yakhe, yayingumntwana wakhe uqobo. Wayejabule ukuthi yayisandeleni yayo ekhaya. Manje akazange aphasise isono sayo, kodwa wajabula ngenkathi sisanguluka futhi yathi, ngonile phambi kukaNkulunkulu wami naphambi kukababa wami, ngiyovuka futhi ngiye kuye. Fuyike sikathi ayibona isezabakeni, wagijimela kuye futhi wayanga. Wayesathi, bulelani itsholi likhuluphalisiwe ngaphandle kwemali, lethani nguba yende enhle kunazo zonke ngaphandle kwemali, lethani indandatho ngaphandle kwemali, yifakeni emnweni wayo. Masidle siphuze futhi sethabe, ngokuba lokhu indodana yami beyilahlekile futhi manje seyitholakele, yayifile futhi siyaphila futhi, masithokoze ngakho.
May I say this, friends, to close. The only thing that satisfies.
The only real things there is the only things there is. The only thing that is 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 the
only thing that is and your labor for that which satisfies
me. Nikutela imali kungesikho okungesiso isingwe na nenzuzo yenu kukho okungenelisi na. Ngilaleleni nokungilalela nidle okuhle umphefumulo wenu ujabule ngamanoni.
Incline your ears.
Begani izindlebe nize kimi nizwe, uyakuphila umphefumulo wenu. Ngiyakwenza nani isivumelwano esiphakade, izenzo zomusa oqinisekileyo zikaDavide. Zonke izinto ezihlala isikhathi eside, zonke izinto ezinhle, zonke izinto ezijabulisayo, zonke izinto eziphakade, zingesihle futhi azikubizi lutho. Ekugcineni kokulotshwa kwalencwadi kwathi, noma ngubani othandayo mangeze aphuze emanzini emithombo yokuphila ngesihle, ngaphandle kwemali, ngaphandle kwenkokhelo.
Why do you spend your money for that which satisfies not? And let the real things that does satisfy.
Kungani nichitha imali yenu kuloko okungenelisi futhi niyeke izinto zangempela enelisayo ngesihle ihambe ingakagcinwa nguwe na asikhuleke.
While you are in silence and in prayer.
Nisachule futhi nisemkhulekeni ngabokhona kulesi sakhiwo kuloko kusa labo abangazange baphuze kulowo mthombo okungukuthi izifiso zezwe sisesempilweni yakho futhi ungathanda ukushintsha indawo yakho yokuphuza kuloko ukusa noma inzalo iyeqile yemali yakho na ungathanda ukuza futhi uthenge kuNkulunkulu ngaphandle kwemali ngaphandle kwenkokhelo uthi nobisi izijabulo zewayini na ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngikhubule mfowethu Branham usakhuleka.
God bless you, sir. God bless you, sir.
Unkulunkulu akubusise mnumzane. Unkulunkulu akubusise mnumzane. Unkulunkulu akubusise tate. Ngabe bakhona abanye abangathi ngikhumbule mfowethu Branham usakhuleka.
Some of you young people, yeah. That has
Banye benu bantu abasha ya ochithe ukuphila kwakho amahora umama awachithile kukhulekela nobaba konke ukufundisa ukwenzela wena futhi nokho ukubeka eceleni ukuba ulalele kunyenyeza kuka devil.
Now you're desiring
manje ulangazelela umculo wezwe izinto zezwe futhi usuya songuluka njengendodana yolahleko ehokweni lezikulube ungasiphakamisa isandla sakho dade mfowethu bese uthi uNkulunkulu ngikhumbule ngenze ngisonguluke kulokhu kuza mangize endlini kababa akukubizi nanto yinye ukulindele wena ndaba ukuthi wenzeni nakuba izono zakho zibomvu tephu ziyoba mhlophe njengeqwa zibomvu njengobubende zizoba mhlophe njengoboya bezimvu yilabo abasebukhoneni bukaNkulunkulu abazophakamisa isandla sabo na laba abagulayo nabadingayo thanini ngiwele esiselele usathane wenze okubi kimi ungikhubazile futhi wangigulisa noma ukuthize. Ngiyafisa kulokhu kusa iketango likaNkulunkulu lokukholwa ukuba lihambe lingene enhlizweni yami elizongidonsa lingikhiphe kulesi sisele njengendoda esangweni lithiwa lihle. Phakamisani izandla zenu, uNkulunkulu alibusise ngamunye.
Lord, I bring to you this hour.
Kosi ngilethe kuwe kuleli hora labo abaphakamisa izandla zabo kukho kuthethelela kwezono zabo. Wena uNkulunkulu noNkulunkulu yedwa khona lapho abahlezi khona manje ilapho okhulume nabo khona ilapho obakholise khona ukuthi bebese putheni.
When the words found its place and the Holy Spirit begins to speak.
Umayizi selitsho indawo yalo nomoya ongcwele uqala ukukhuluma futhi uthi usephutheni jika futhi ubuyele kuNkulunkulu Baba futhi baphakamise izandla zabo ukukhombisa ukuthi bafune ukuphuma kuleli hoko lezingulubo lasemhlabeni ukuba beze endlini kaBaba lapho kunokuningi khona lapho abangeke badingeka ukuba balethe kulutho njengoba usokondlo akubeke kahle angizi nalutho ezandleni zami kalule nje ezimpambanweni zakho ngiyabambelela kwangathi bangeza kamnandi ngokuzithoba futhi baphenduke futhi banikele izimpilo zabo futhi uzoletha ingubo ende enhle kuna zo zonke nenandathu futhi uyifake eminweni yabo bese ubondla ngemane yewundle lihlatshiwe siphe khona Nkosi. Kunalabo abagulayo nabahlalisekile bayadinga usathane ubaphosele esiseleni ungabazeki ukweswela imali yokuhlinzwa ungabazeki mhlawumbe abaningi babo bangeke bangahlinzwa mhlawumbe odokotela angekwazi ukukhipha isisusa ngisho ngabe wayenemali eningi kodwa wena uNkulunkulu futhi ngiyakhuleka ukuthi kuleli hora nje ngaphansi kocobo lukamoya ongcwele ohlezi khona lapha manje ukuthi uzophulukisa bonke kwangathi bangaphulukiswa kusukela ekhanda labo kuye ezinyaweni zabo lonke ichashaza. Uma bengenanjabulo insindiso yabo abasakwazi ukuyithokozela hlobo njengoba uDavid asho wasendulo buyisele intokozo insindiso yami kwangathi bangemukele intokozo nenjabulo yokuhwaqabala kwabo nokukhathala ngokuba wena ulidwala ezweni liyethileyo.
Your shelter in the time of storm.
Isikhoselo ngesikhathi sesivungu-vungu. Uma udeveli ephonsa konke ukugula nomcibisholo kubo, uyisikhoselo ngesikhathi sesivungu-vungu. Bakube njalo namhlanje uNkulunkulu, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. kancane nakamnandi uJesu uyabiza biza wena na nami nago basone Uno musa nende telelo Ugu tetelelo wako No kwa mi Kose ka Manjo ma ufisa kunyukele atare futhi ukuphe phansi singathe sikhuleke nawe sikugcobe noma yini esingayenza wemukelekile eliyethile ozekhaya uphikelela nakamnandi uJesu uyabiza uyabiza Soni woza ekhaya.
Do you love him?
Ngiyamthanda na Teddy, ungasinika ishuni. Ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Ungalithola lelo na? Asiculele inkazimulo yakhe ngaphambi kokuba siguqule uhlelo lwenkonzo omzuzwana nje lokhu ngokukhonza lezo usuphumile ngijabule kakhulu ukuthi niwemukelile ngikhulekela ukuthi uzonisiza ngokuba ungisizile ukukhuluma ngikhulekela ukuthi kuphefumulela okufanayo ebenginikezwe khona ukuba ngiwukhulume kini niwemukele ngokuphefumulela okufanayo obewuthunyelwe ngakho ongathi inkosi ingawubusise enhliziyweni yakho Kulungile ngiyamthanda manje vala namehlo yenu nje sisacula lapha kumisana izandla zenu ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengele So empty was a Calvary.
Now let's just bow our heads.
You love me?
Do you love him?
Yamthanda na ngabe uyaphatheka enhliziyweni yakho na ngabe akukho ukuthize ngaye ukuphatheka kakhulu na ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala waphonsa umthombo wokuphila eCalvary wakuhukela enhliziyweni yami
Don't forget brother Kermit's go to preach for us tonight communion night
Ningakhohlwa mfowethu Kamond uzosishumayelela kusihlwa ubusuku besidlo uma uyithanda inkosi yehla futhi uthathe isidlo kanye nathi inkosi thanda ngizoba lapha nani lowo ngumkhwenyana wendodakazi kamfowethu Tony Zebel umfowethu Tom ovele Africa indodana yakhe umfalo kahle omuhle kakhulu uKristu oqinile umshumayeli omncane omuhle Ngoba wangithanda kuqala wangithengele ntsendeso emthini waseCalvary
While we have our heads bowed down.
Sakwa dabisa makhanda ethu manje njengoba upiano luzoqhubeka.
Lord Jesus, we're fixing to enter another service, Lord.
Nkosi Jesu silungiselela kungena kwenye inkonzo Nkosi siyakubonga ngomoya ongcwele okhulume ezinhliziyweni zethu futhi siyajabula Nkosi ukuthi usenzele lokhu futhi kwangathi izwi lakho lingebuyele kuwe lilambatha kodwa kwangathi lingafeza lokho ebelihloselwe ukukwenza kwangathi lingahlala ezinhliziyweni zethu zonke ukwazi ukuthi zonke izinto eziphathekayo nezinto ezihlala esikhathi eside zivela kuNkulunkulu ngaphandle kwemali ngaphandle kwenkokhelo singazisokolelelani-ke izinto futhi sikwenze kube udaba lokufa nokuphila olunjalo nezinto ezizobhubha na
Let us struggle more, Lord, for things that will not perish.
Masizabalaze kakhulu inkosi ngezinto ezingeke zibhubhe ezingeni nankokhelo inkokhelo isikhokhelwe ngesihle nokubiza kwemukelekile noma ubani ofunayo makethe busize ingxenye eqhubekayo yale nkonzo siphe khona nkosi futhi uhlangane nathi kusihlwa busise inkonzo yomphaphathizo kwangathi kungaba nokuthululwa okukhulu kwangathi laba bantu abazophaphathizwa egameni lendodana yakho ethandekayo inkosi jesu kwangathi bangagcwaliswa ngomoya ongcwele kwangathi laba bantu abaphakamise izandla zabo ukuba baphenduke kulokhu kusa ezonweni zabo kwangathi bangeza bangene ezimpahleni zompaphathizo bese bengene echibini futhi bafakazise ezweni ukuthi bathethelele izono zabo futhi bayaphaphathizwa ukuze basuswe encwadini siphe khona nkosi Yiba nomfowethu Khamond kulobu busuku asasilethela umlayezo omusha uvele ezihlelweni zobukhosi ngobe ngomoya ongcwele futhi ube nathi sisathathe isidlo kwangathi izinhliziyo zethu zingahlanzeka futhi zibe msula kwangathi kungebe khona ukungcola kithi kwangathi igazi likajesu lingasihlanza kuso zonke isono siphe khona nkosi gcina ukugula kungekho phakathi kwethu futhi siphe intokozo nokuthula sikucela ngojesu kristu amen ngiyamthanda ngiyamthanda na manje phakamiselani izandla zenu kuye ngiyamthanda manje yelula isandla uxawulane nomunye osiceleni kwakho qala Russell ngiyamthanda uma ngifa namhlanje ngiyamthanda wangithekela kunjalo finyelela yonke indawo lapho uxawule izandla Tendiso eka fali. Kulungile mfowethu Deville ngezwi lakhe kulungile.